Yeah, yeah. It's the Fish Cartel.
Fish Records.
Fanya ukahaba, nyumbani sawa kuna shida fight kaza. Kwani lazima uniige na violin?
So lazima.
Tangu mdogo tagi nye akisa.
So lazima.
Here we go, here we go, here we go now.
Wimbo na mecheza na me, so lazima.
So lazima.
Here we go, here we go, here we go now.
Fish Cartel, once again.
Now me and I was here, people wanna give fears. Not fair, no kuwa yes. Round here now, CS for CO. Kuwa ndio CMB, slay the Marrakesh. Yeah, yeah. Sige kunya kwa tamo, utapasuka mshalama. Yeah, yeah.
Mara nyingine life na kwa gumu, ujumbe unajilaumu. Kwa nini usingezaliwa mbele? Yeah, hayo mawazo ya kindaki.
So lazima kuwa na bom bom ka.
So lazima.
Mzigo hauna nyuma girl stop.
So lazima.
Kule fosi laki china. So lazima.
So lazima.
Mpango kwa kikosi mechi. So lazima.
So lazima.
So lazima ndeshe gari weka nyaga kwato. So lazima va vizuri jifunge tadaso. Fanya kazi ofisini. So lazima.
So lazima.
Tari wako nguvu kazi uja soma. Wana force kwa mashoga kwa lazima. Eti life boom wane na mahaya wana. Kwani lazima kujibebisha?
So lazima.
Sha kutosa basi acha visa. So lazima ite tusha kujifanya chizi. Mwenzako tusha sanda za mawa crazy.
Here we go, here we go, here we go now.
Fish Cartel, once again.
Now me and aposkia people wanna give fears. Not fair, no kuwa yes. Round here now, CS for CO. Kuwa ndio CMB, slay the Marrakesh. Yeah, yeah.
Sige kunya kwa tamo. Utapasuka mshalama.
Makali.